We back. We back. Sumela. Katiri katiri saga. Loketo loketo mama utaniwa. Wako nimesha kufaga. Poketo poketo nishawekania. Penzi la kichina. Mtoto una umbo la kichoni. Namwitaga fashion killer. Nyuma kafunga shamsondo. Amina nipe kidogo. Amina, Amina, nipe kidogo. Eh, hey, Salima, nipe kidogo. Salima, Amina, nipe kidogo. Eh, hey. Mada, mada, baby, baby, meni mada. Jua koko nisha kore. Mada, mada, baby, baby, meni mada. Kama movie la kikore. Mada, mada, baby, baby, meni mada. Jua koko nisha kore. Mada. Mitindo jamani, kamoyo kangu kwa kikebe kebe. Mtoto ajuagi kudanga, kutuwa nanifanya mimi na tetema. Ma, laini kama bamia, kamifuzwa tabia. Kana utamukolea, kwa bedi na mwelewa. Amina, nipe kidogo, Amina, Amina, nipe kidogo. Eh, hey, Salima, nipe kidogo, Salima, Amina, nipe kidogo. Eh, hey.
Mada, mada.
Jua koko nisha kole.
Mada.